trendybeats.com.
I want you to make welcome the only lady who's going to be holding it down tonight. She goes by the name of Uno Femi.
Kenza kushika mpanja ndoble enemies came. Jina inajulikana nko kwa everything big. Longevity na sima, I'm ahead of these things. Mashousa nini toxic zaidi ya methadone steam. Shikoka dem kamwiki kasa 17B. Ka fall in love na mziki and what the industry to bring. Picture evergreen trees, leafy suburb, sweet beach. Kazama ndani ya mchezo kama submarine seal. My hater don't imagine me ndio bingwa in this bitch. Nishavalishwa taji juu ya kichwa and it fits. Baridi ya watiaje piti glass ya windscreen. Nishate mawashkaji kama tangerine seeds. Banga is this, mindyo mama this kids. Nashati ni wafunze ama mtamangwa in these streets. Kwa kazi lazima mkule, guess ni motherly stinks. Nafampele kwe shule on how to murder these beats.
More music on trendybeats.com.